Moko ya basolo ya yambo na matali bozongisi ezali ete Nzambe avandi na likolo. Ete azali moto na botwami na nzoto ya misuni pe mikuwa. Ete azali lobi, azali lelon pe akozala libela na libela ndenge moko. Nzambe akobongwa na te liziba ya libongi nyonso mpe ya bosolo. Adamu na Eva bazalaki bana na ye ya liboso na kufa awa na se na ekelamu na bango nyonso. Bosolo oyo Nzambe azali na nzoto ezali kokitisa bo Nzambe na ete akomi kitisa libota na ya bomoto. Mibali pe basi bazali ekelamu ya kitoko mpe ya kokamwa na misala ya bo Nzambe. Na tango ya bokeli Nzambe atiaki kati na Adamu pe Eva bomoi mpe makasi ya boto. Tokosala ndenge nyonso na mayele na kufa ya bolembo pe kobanga. Maladi kufa tokoki kokima yango te. Mikakatano pe maladi ya mitema azali ndambu ya boto ya bomoi. Misala ya moto na moto panzala mpe bosala ya ye kolongwa na mpasi. Pona ba tina oyo nyonso pe kubakisa mosusu tolingi lisalisi pai ya tata na likolo. Liziba moko ya ntina ya lisalisi eyaka na nzela ya mosala na bato na ye. Mibeko elobi linga moninga lokola omilingaka yo moko pe eta pe ete tozali banso ndeko mibali pe basi tozali bandeko balingani ata. Nzambe azalaki na esengo po ba ibota na ye pas
he denieth none that come unto him, black and white, bond and free, male and female, and he remembereth the heathen, and all are alike unto God. To provide for others in the Lord's way.
Pona komema bamsusu na nzela ya nkolo, tokosala makasi na biso moko mpe kokomibikisa biso moko mpo na kosalisa ba oyo bazalaki na mposa. Mosala ya bobola oyo bazwaka mpe koluka balamu ya baninga basusu. Likambo oyo ezali na biso banda ebandeli. Manaka ya eklezia mpo na bolamu, emonisi bonzambe ya liloba oyo pe bandimi balingami ya lingomba balandaka yango. Makambo na bango esali kisaka baye bakufa mibali esali bango baboti mpe ebombeli na bato ya pasi. Bambula moke eleki ntoma ya ekolo China kati na ekolo ya Etats-Unis atombolaki kotala mboka ya Salt Lake City, atambolaki nzinga-nzinga ya Ecclesia mpe apesaki babalabala afandaka ya Brigham University. Koyekola manaka ya balamu ya Ecclesia ye ya Welfare Square apesaki mokambi ndambu liboke ya motani na ekolo ya China. Liboke ya motani epesa makalokola ndakisa ya bolingo mapamboli mpe elakampo na biloko ya mutuya. Ezali na mingi te toma ya China alobaki, kasi elakisi mbongo oyo ngai na lingaki bosombela bilei ya bana ntongo mibale eleki. Esengeli na pesa makambo na ngai na programi ya makambo ya Ecclesia. Manaka ya bopesi makambo ya Ecclesia ezali likanisi euti na Nzambe. Mitindo na yango ezali ebandeli ya kobilingusa ya moto. Ezali ndakisa ya musala litatoli na mokili ete Ecclesia ya Yesu Kristu ezangi. Ezali lisalisi uta na kati na misala. Lokola profeta Nkolo Mukambi Thomas Thomas alobaki na manaka mpe bandenge ya kosala mpo na kotosa mibeko ya bambisi ezali kobungana. Kasi ebandeli mikolo ebongi te. Ekobongana te yango ezali komona na ya solo.
The admonition is, ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened. Heavenly Father answers all.
Tata ya likolo azongisaki eyano nyonso ya losambo ya solo. Mukambi Monson alobaki na tango wana ezalaki ata na mwinda te. Na suka ya nzela ya nse ya mabele eloko moko te ekokaki kolongola mwinda ya bato. Tozalaka ya kubwakama na mitema mabe yangu moko. Soki ozali yo moko na ndenge ya butu, na likambo ya boye, isengeli otala, okotala tata na biso yo ya likolo kati na eyamba. Ye akomibiki, akobimisa yo mpe akosunga yo lokola, ye alongola ki yo na makambo mabe, akolendisa yo mpe kosunga yo, abolingo na bolingo kati na mpasi nyonso azalaki.
Raising the dead and lifting up desperate souls. With the restoration of the gospel came priesthood, power, and authority to continue this aspect of God's work. When one is sick or deeply troubled, call for the elders of the church and let them pray over him.
Tango ozali kobela to kobikisa benga bampaka ya eklesia petika bango kosambela mpona ye bako bapakola ye mafuta na kombo ya nkolo mpe na losambo. Bampaka balingami bazali na ndakisa ya kosala oyo nkolo akokisi kosali soki azalaki bomona. Soki makomi ekokaki kotanga ba eyano ya losambo mokili elokaki kosimba monene ebele na yango te. Nayambaki libyangi na nzela ya singa eyebisaki ngai mpo na tina ya mwana mwasi ya mbula 12 ya libota na kombo Janice ete azalaki na lipota na lipitalo azalaki na pota monene. Mama na ye alingaki azwa mapamboli ya bongami.
The double rear wheels had passed over her head and body. Elder Cowley and I entered the room where Janice lay. She had a broken pelvis, a badly injured shoulder,
Janice atumaki na mutuka.
Severe head injuries that were beyond repair. Nonetheless, it was our feeling that we should administer to her and bless her. I anointed her with oil, and Elder Cowley sealed the anointing. In a strong and resolute manner, he blessed her to become well and whole and to live a normal life. He blessed her that she would recover with no lasting effects from her many injuries. It was a great blessing and a truly magnificent moment. Janice didn't move a muscle for more than a month.
Janice alongaki musika moko kela nzako sanza moko biso toyekela kimpiko na kondima. Lipamboli moko amonaki ete ye abika kimpe lobiko. Mbula mingi elekaki banda botali mwana na lopitalo ngai na sololaki na Janice Kalate. Lelo oyo azali na mbula 70 azali mwana ya bana misatu koko ya bana 11 ti lelo oyo ayokaka lisusu posa ya likama na ye wana te. Batu na ye bazali kasi moko ya bombikisi oyo na moni kasi moko te azali na motatoli ya ndenge tata ya likolo asalisaka bana na ye na nzela ya losambo lokola oyo asalaki na suka ya lopitalo na mbula 12. Lisalisi ya motema uta na tata ya likolo eyaka na biso na nzela ya mwana na ye. Po Nzambe alingi mokili koleka, atinda mwana na ye moko ya likanda po eye. Akondimela ye akufate kasi azwa bomoi ya seko. Ezali na kimya monene po ete na sepeli litatoli na kolo. Yesu Kristo na kosala kambo bongo na kosala kombo na ye na kobikisa nyonso. Tango makasi na ye ya motema pe bakongo malami na biso ebongi tosala malamu lokola ye te lokola moninga na biso ya lopango moko.
Hence all things give him reverence and bear witness of him. He told the ancient prophets what to write. He fulfills their every word. Begotten of God, he was born of the Virgin Mary.
Abotamekina Mose Kamaria alongwaki liwa amikabeki mpo na masumu ya bokili pe ye amemaki kobilingisa na bakufa mpe na bato ya bomoi. Lokola nkolo mosekwi na biso aliaki mbisi ya mai pe mafuta manzoi na bapostolo na ye mpe azalaki kobenga ebele ya bato na bangomba mnyonso mibale ya mokili. Ye azali Kristo ya bomoi.
He that believeth in me, though he were dead, yet shall.
Na moto nyoso oyo asokoli ete.
And believeth in me,
akokufa te. Ye azali mopesi mibeko mpe mosambisi na biso mosikoli ya mokili. Na koya ye ya mbala ya mibale, bokonzi ezali na mapeka na ye. Mpe nkombo na ye ekolema. Mosungi bikamwa nzambe ya bokasi nyonso, tata ya seko mwana mokonzi ya kimya. Na yo, na tatoli na nkombo mosantu ya Yesu Kristo. Amen.